Numeri 5 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Iyala abantu abayizwayo ukuba bakhiphe ikamu bonke abanochoko, nabo bonke abacucayo, nabo bonke abangcoliswe ngabafileyo. Verse 3. Nikhipha besilisa besifazane, nibakhiphele ngaphandle kwekamu, ukuba bangangcolisi ikamu engihlala phakathi kwalo. Verse 4. Abantu abayizwayo benze njalo, babakhiphela ngaphandle kwekamu, njengalokho uJehova ekhulumile kuMose, benze njalo ke abantwana baka-Israyeli. Verse 5. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 6. Yisho kubantwana baka-Israyeli uthi, nxa wesilisa noma wesifazane enza isono esenziwa ngabantu kuphambeka kuJehova, lowo muntu abeseba necala. Verse 7. Uyakuvuma isono sakhe asenzileyo, alikhokhe icala lakhe ngokupheleleyo, athasisele kukho kwesihlanu, akunike lowo abe necala kuye. Verse 8. Kepha uma umuntu engenasihlobo, engakhokhela kuso icala, inkokhelo yecala eyenzelwa uJehova iyakuba ngeyompristi ngaphandle kwenqama yokubuyisana eyakwenzela ukubuyisana ngayo. Verse 9. Yonke iminikelo yokuphakanyiswa yezinto ezingcwele zabantwana bakaIsrayeli abanikela ngayo kumpristi iyakuba ngeyakhe. Verse 10. Izinto ezingcwele zalo nalo ziyakuba ngezakhe, noma kungaba yini umuntu akunika umpristi kuyakuba ngokwakhe. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 12. Yisho kubantwana bakaIsrayeli uthi kubo, uma umfazi womuntu eduka aphambuke kuye, verse 13, alale nenye indoda, kusithekile emehlweni endoda yakhe, kufihlwe, angcoliswe, kungekho fakazi nokho ngaye, futhi engabanjwanga. Verse 14. Afikelwe ngumoya kwesikhwele, abe nesikhwele ngomkakhe, yena engcolisiwe, noma efikelwe ngumoya wesikhwele, abe nesikhwele ngomkakhe, kodwa yena engangcoliswanga. Verse 15. Indoda iyakuletha umkayo kumpristi, imlethe umnikelo wakhe ube ngokweshumi kwe-efa lempuphu yebhali, angatheli mafutha kuwo, angabeki nanhlaka kuyo, ngokuba kungumnikelo wempuphu wesikhwele, umnikelo wempuphu wesikhumbuzo sokukhumbuza ngobubi. Verse 16. Umpriest uyakumsondeza ambeke phambi kukaJehova. Verse 17. Umpriest athathe amanzi angcwele esitsheni sebumba, athathe kulo uthulo oluphathe etabanakele, alufake emanzini. Verse 18. Umpriest ambeke owesifazane phambi kukaJehova, athukulule izinwele zekhanda lowesifazane, afake umnikelo wempuphu wesikhumbuzo ezandleni zakhe, ongumnikelo wempuphu wesikhwele. Umpriest abe namanzi ababayo esandleni sakhe, aveze isiqalekiso. Verse 19. Umpriest amfungise, athi kowesifazane, uma kungalalanga ndoda nawe, ungadukelanga ekungcoleni usephansi kwendoda yakho, mawukhululeke kulawa manzi ababayo aveza isiqalekiso. Verse 20. Kepha uma udukile usephansi kwendoda yakho futhi ungcolisiwe, kulale nawe enye indoda ngaphandle kwendoda yakho. Verse 21. Umpristi uyakufungisa owesifazane ngesifungo sesiqalekiso. Umpristi athi kowesifazane, uJehova makakwenze isiqalekiso nesifungo phakathi kwabantu bakini, lapho uJehova eshwabanisa ithanga lakho, avuvukalise isisu sakho. Verse 22. Lawo manzi aveze isiqalekiso ayakungena ezibilini zakho, avuvukalise isisu sakho, ashwabanise ithanga lakho. Owesifazane uyakuthi, amen, amen. Verse 23. Umpristi uyakubala lezi qalekiso encwadini azesule ngamanzi ababayo. Verse 24. Aphuzise owesifazane amanzi ababayo, aveza isiqalekiso, amanzi aveza isiqalekiso, ayakungena kuye ababe. Verse 25. Umpriest uyakuthatha umnikelo wempuphu nesikhwele esandleni sowesifazane, azulise umnikelo wempuphu phambi kukaJehova, awulethe e-altare. Verse 26. Umpriest uyawucaphuna ukhweshe womnikelo wempuphu, ube isikhumbuzo sawo, awushise altare, andukuba amphuzise owesifazane amanzi. Verse 27. Nxa semphuzisile amanzi, kuyakuthi uma engcolisiwe waphambuka endodeni yakhe, amanzi aveza sihlaleke sangene kuye, ababe, isisu sakhe sivuvukale, ithanga lakhe lishwabane, owesifazane aqalekiswe phakathi kwabantu bakubo. Verse 28. Kepha uma owesifazane engangcolisiwe kodwa ehlamlukile, uyakukhuleka athole inzalo. Verse 29. Lo ngumthetho wesikhwele lapho umfazi esephansi kwendoda yakhe eduka angcoliswe. Verse 30. Noma lapho indoda ifikelwa ngumoya wesikhwele ibe nesikhwele ngumkayo, khona yakumbeka owesifazane phambi kukaJehova umpristi agcine wonke lo mthetho kuye. Verse 31. Indoda iyakukhululeka ebubini, kepha owesifazane uyakubuthwala ububi bakhe.